Hi guys, welcome to our podcast. Such a mseme, hi.
Hi, my name is Bobby. Yeah, your host. And today we have a guest, our supportive friend.
And manager.
Yeah, ever since.
Situtisha invoice a bag. You have no money.
He has been with us ever since 2016.
Yeah. To reunite. Nikoma to reunite.
We're going to let him introduce himself. Yo.
Najibong. Mine to a Teti. Number one fan. And my breshtegi. And my rafikang, you know. Nito a Teti, 130 gram, 130 Twitter.
Uliacha kujita Mr. Teti.
Excuse me, one.
Yeah, chua.
Chronicles of Life. Welcome to our new podcast. Today ni date 20th.
Young Parently.
25.
Jina ya podcast yetu ni Young Parently. Is all about parents who are young. Apparently we are young parents.
Yeah.
That's it. So tukona line up ya episodes back to back. We need audience target yetu ni everyone who's interested in this. Topics za parenting when you're aspiring to be parents, when they're already there, when you walivuka yo boda, when you're in a dilemma, we're here to help you. We got you. So, at least judge introduced. Naitwa,
what's your name?
Naitwa Elsie Mrunde. I'll be your host of the show. Basically, me and Bobindo hosts. Yeah, so subscribe everywhere. Follow us everywhere.
Share, like,
subscribe.
And everything. So, basically, our podcast is going to be about educating young parents, giving you hope. Yeah, that's the thing.
Advice. Telling you juicy stories. Woo!
Exactly.
We got the juice.
How it started. Don't be afraid of being a parent. Come on.
Hey, be afraid.
Mwenzangu hapa alituficha. Hey. But anyway, eventually, tukakuja, tukajua. So.
Kevin, anasafisha rada.
Asi, kweli. Alituficha.
Then you could.
Alituficha. Kuna mbele kwa najua. Alituficha kujua juzi and I was like, oh my God.
Excuse me, guys.
Yeah, so we that's the thing. Self? So, yeah, don't be like LC. Yeah.
Please, I can explain myself. I have a very valid reason. Very, very valid.
Mm-hmm. Okay. So, we're going to start off our podcast. So, we've already done the introduction. Now, we come
to draw.
Come to story. How it all started. We know kuna kongana process ndo mtoto mibi ya kuje. Ndo kwenye yote title parent lazima.
Kukweza so, shenanigans. Later the shenanigans.
You Teti being here, we educating you.
Learn from life lessons, manzi.
Free other to be patient.
Kwanza ni kona notebooks. Kwa
notebook.
Chukwa
notebook.
Chukwa notes.
Yeah, so that's the thing. Okay, so I'll... Okay, maybe Elsie atatupia story yake and then we come to my story. Yeah.
Story yangu ni very complicated. Don't skip the...
Why you skip?
Because I can't.
Skip ad.
Skip at your address. Skip at your address.
Let's skip ad.
Okay.
Nita fast forward to after birth. Okay, basically, pregnancy was just pregnancy. Okay. Mine ilikuwa easy because I did everything like a normal human being. It was very unnoticeable, one. Two, it was very normal. Sikona pregnancy complications, uh-huh. As they call them, the morning sickness, the sijui yanga, what, the weird cravings, the all that. I didn't have that. I was just as normal as can be. Fast forward to the baby. Inetanga nini? Inetanga postpartum. Hey, guys, it's not easy. It is not easy. When you're alone, it's easy. Okay, it might be easy for some when you wanakwanga in a family setup, as in you, your husband, your
functional, not dysfunctional, functional.
Exactly. So it's not easy. Postpartum is very hard, especially if it comes with depression and trauma. So for me, I had a lot of trauma, which to cover up in, you know, coming episodes about it and stuff like that. But basically, I had a heavy trauma. Heavy. It's still heavy, but with friends and support from family, it becomes easy with time. Na pia mentality. You have to accept stuff like that. It just, akuna option. You can't erase it. It's there. You just have to embrace it and live with it. Yes. So, what else ilikuwa had on me? Mostly ilikuwa postpartum depression na trauma, the trauma. Mm.
I'm going to speak on behalf of the fathers.
Dad is in the house.
Yeah, so when you say, okay, it's not an easy thing. You get it takes heart, it takes courage, and it's off to sort it. So, when it happened, I don't know, it was like a joke.
They're all like a joke.
She only show you the test. Like, it's not really
positive.
And you are like, are you even serious? So, yeah, it happened. Manzi, mara kwanza bedhe mii nili prank yungu wa siku ya kwanza. So, nime fall, nini. Alikuwa nataka kuna reaction yangu. So, mi unajua mii, I'm always cool. Nikakua tu zileza like, wow, what next? Yakanyambia it's a prank. Nika relax. Nika sema nijikute. Nika jikuta.
Ukajikuta.
Uumzamai.
Uumzamai.
So, yo mara ya pili alinyambia, I have something to tell you. So me, I'm like, okay.
Zileza, we need to talk text.
We need to talk and everything. So I can use a maswali, what if? And I'm like, what if? So, I can use results and nikakuwa shocked and everything. I have chills too. Nini. Skip to 9 months. I don't know. Iyo jani imekuwa too refu, na imekuwa ingine very stressing. Nyanya tu wezi chill place. Una have fun. Una kaivi kidogo simu. Wapi.
But ni mkona such na feeling kama Kucha. Dads wako free, more free than.
Tuko free, but utapata msee mmecheka naye. Alafu after 2 minutes sura imegeuka. You get? So elewi nini mbano. Kumbe msee ako na
mambo ya msumbua moyoni.
Is of zote. So it was not easy. Skip to square bath.
I didn't talk scare you.
I don't feel it. I'm so invested.
Okay, me talk about your story. I won't sugarcoat anything. So, it was on a Wednesday. Tulikuwa reggae with my friends. Tulikuwa reggae
time. Alikuwa na enjoy life.
Tulikuwa reggae time.
Tulikuwa za kutoa stress.
Manze. Tulikuwa reggae kidogo sijini saa. Saba sijini saa nali alona message. Na feel ni kama na labor and everything, so I'm rushing to the hospital. Oh my goodness. So that got nashikisha. Ye job at
issue.
Sema kimumana. So mabisho wangu anashindwa nini umsisi yako kwa simu tu kila saa. Sura imegeuka and everything. So japo hata kwa hiyo circle, I guess ni mse mmoja alikuwa anajua tu mtu yeye anakaa. Kafika. So ndio sasa nani utaenda wapi kwa ngekweli?
Nani magizgi.
Sanani ya satisani ya zekwenda diru, iru, you get and everything. So, mkangoja asubuhi. Nilisema hata sita tema. Maka jweka, maka 6 kafika, non katema. Kafiga, kacheka shawa, nini, kapanda mat. Na kwa mea nilikuwa na doze tu kwa super metro. Kwa hili make sure nimeka hapo front seat. Kwenye kushua tu kieka lock, kifunga dresha. Ni hawa wili. Kwa hivu kibi wa kitu, ni hawa wili. So, we doze, we fikata au. Tao chana kapanda mat. Tujuza. Mkena nikona mtu ya na mlaiku. Enyezi vitu zi
ukwari ya. Uli ingia kwa labor room?
Sasa yalikuwa shaza liyo. Sasa wako kwa
kwaon.
So wako kwa wengi kelele. Sasa we nyi hangover macho nitu red. Tumefungana. Uwezi sema ulikuwa wapi.
Utaanzaje. Mother in law kwa hapo anakungoja.
Wazi. So nikona mtu ya na mlaiku. Oh my goodness.
This is real. Ilikuhit.
Sasa and you. story ya jamba nini hizo vitu zote sijui ex. But anyway, it's not an easy. So madem lakini wanafanyanga inakuwa. We? Okay, sijui tunanga ni kama mna overdo.
Ai, aji sasa. Sama
semanga hata labda atakusongo ni sare.
Bana, eh, wasichana.
So, it's not something easy. Mi nitakwambia tu, I'll tell you guys a free fact.
Atuku discourage. Tunawambia
kwenye. We're not discouraging you anything. It's not
as it is.
It's not an easy journey. You get, ni mtu ajitole. You do your thing, do your, make sure you just do your best.
Plus your life is not coming to an end. It's exactly. Not like, it's just a temporary pause for some time. Then you just get back to it. But hey, at your pause, such a long pause. Yeah,
such a long pause, at least you make a stop.
Eh, you make a stop. In a feeling, you make a stop.
But anyway, yeah, so.
But do you imagine in a situation of Bobby, utadu?
Nuko na bibi mama mwenye kwanza apendi jokes.
Wow.
Fire. What have been moto?
Wacha tuniache ku imagine. Tuna imagine.
You know. Must be hard. It's imagine it's not easy. Kwanza inakujanga like
but musema wewe ni mkul. So hata guess hata bibi daddy wako ako tu
ako chill.
Ako tu yeye yeah, ashukuru Mungu. Ama tu sub na yeye.
Mpigane sub.
Hey, wewe atauliwa mochini.
Pale
atakuwa peaceful.
But she's such a good woman and everything. Unajua, the thing is, you just appreciate them. Just appreciate them. Wewe kama baby daddy, okay, babe, baby daddy, hizo vitu zote, just make sure tu umeput tu effort. You get?
Mspanye ngono bila
human,
protection.
Uni human being kama wewe. Usimwachie burden yote. You get? Because venya mesema trauma and everything. Ataka hivi chini ya kumbuke, you're not even helping. Hizo flashbacks zanze kumhit. Kila sato wamejama and everything. So,
experience yako so far?
Yeah, by then kuna swali.
Eh, utlezo?
Neza de kujua vile yo period ya like mkingo cha umkidi. Vile life ilikuwa, vile cheki.
Inakuangana pressure juu.
Family members. Zote
mladani. Okay.
Ndo sayo 9 months wakuja kuitike nye, nye ndo mjuni, na cheki. Iko aje bro.
Okay, the thing is, kwanza tuanze na hawa, before tufike family members. Hawa wanashinanga kwa simu. Social media, everything wanangalia huko kina Rihanna.
Eh, but imagine na kwa hivyo.
Unakombia. Style. Rihanna kama bado hajazaa, ashaba imangua, ashaba i toys, ashaba hizo
vitu zote. Ashaba, washa dudwa kids playhouse, sijui,
ashaba kinezi wa bedroom, hata hajakuja. So, hawa pia wanda kukupiga hiyo pressure ya na kutumia kwanza tu post tu kwa Instagram na kwambia angalie unaangalia nyoo unapiga sana
vitu ni expensive it's not easy
hey,
money
hizi tuzaa na kutumia zinataka do
money
unaangalia account yako do uko nayo hata
inui quota msee inui quota anataka but hey
so
but imagine hiyo pia pressure pia ya nje unaona ma baby showers, sijui ma gender reveal.
Baby showers, ma gender reveal.
Ma sijui words. Ma push gift. Ma uko hapo ujamaliza university, unataka push gift. Kwa mwanaume, mwenye ume ana depend on your
parents. Jima, as jina chojina, njenga wame pia na push gift to iPhone, sijui ngapi.
Wee,
za history shona. Wee, chaya na haba. Naona sa social media, hizo vitu zote, wana pia tuwa say pressure ya life bure. So, usijekanishe na watu kwanza. Tuanze hapo. Ujia asa wana du nini.
Uyo pesa ujia natoka wapi. Ujia natoka wapi.
So you just be you. Tumia mzee wako ama tumia bibi yako.
It's not like.
Uwezo wa mfuko wake.
It's not like uyo mtoto akikosa gender reveal atakuwa less human being. It's not like that.
Kwanza atajua.
Eh?
Atajua.
Eh. Atajua aje alikosa baby shower.
It's not. Kuzote muse matuni scam.
It's just. Okay. Enjoying the moment of pregnancy not at a bila hizo gender reveal
hata watu watu
kosa enjoy tu bado
unaongea watu wanaona na divorce hiyo day
one month
hiyo ni mambo ya dunia bana one month kwanza unasikia ngele miti ya hiyo champagne is pop pop
but if you have the money to do it why not
if
it's not possible don't push it
yeah if the money is not there you just do you ile kidogo unaweza hizo vitu zote we come to families both families. Okay.
Eh jusa yenye utadini na familia mbili na familia.
Exactly. Okay, so for me, me ndo baba mtoto. So it's me. I don't involve other people from our family. You get
just your just, family.
Because you never know.
You see marriage. It's not marriage.
It's not marriage. You get. And then utapata, maybe family members are uninterested in your story. You get. Ama maybe we'll make a hopes they'll support you alafu wakuangushe. Ah, yeah, you, depression is at times 34.
But so, I think for us is different. Like now the mothers, you involved in, like in my case, I think all my family members know about it. Like they embrace it.
But ajo nyuma dem, family to appeal sympathy, you get. See the boy child. Umeleta mtoto.
Shugulikia.
No, you fanya pia, you do your thing. So, mine zasema wafu, you women, ni raisi, okay, though ni hard kuenda ku approach parent mwambio kwa na ball, but after that, atakuwa zile za like, sizi mwacha ende. Let me take care of her. You get?
Hey, not all parents.
Hey, boy child suende pali usikia.
Hey, not all parents. Though, kuna cases flani nimesikia, unapata dema mifukuzwa home.
Jabol.
Jabol, anenda.
Nye kuna parents wengi wana kwa kasi juu ya aje, but okay, ni wao, tuyo ndo nature ya walizaliwa hivu weze nzi za mwenye kikimbiza nubo. Kiwapelekea China.
Zaya hupu mesikia hiyo.
But ni hard.
But mine as I say my parents.
But hiyo ina break someone, as in.
Exactly.
It's not supposed to be like that. Okay, rather I won't advise.
Parents wenye wako.
Okay, big parents.
Wako na watoto.
Wa mama zetu, parents zetu, hivyo.
Usi despise mtu. You get? Yo ball, we venye uli za, venye uli ni za. You get? Wa venye uli ni leta, ndo venye pia uwa kwa hey. Leta mwingine. You get? Kuna mama anataka uu mjuku. Huu kwa hapu wambia ndo zalie. Ndo zalie hizo kitu zako huko. You get? So, atakuja kwa appreciated somewhere. One day, one time. Atakuwa msemi.
Ni kama una reject. Ni kureject God's blessings.
Exactly. Na sasa uju, una reject your blessing kwa kwa inakuwa curse.
Inakuwa curse.
Kwa ude mama kwa ubo inakuja inakuwa blessing. You get blessing in this case. Alafu, anakuja na kwa someone who's powerful. Mama msemi ana make it. You get. So tena unaza kujirudisha.
Ama yendo utamuitaji.
Unaza kujirudisha. So niletea mtoto ni mwane, blah, blah, blah. But sawe juu kwa natu yoro ya, okay, let me just do it.
Because it's your parent at the end of the day. You
so
can't.
So unapata tu reunite, but deep down utakuna kumbuka tu hizo story. You get.
Ita kuaffect that, ata vile utalea that baby, your baby, ita affect because of how your family treated you back when it happened. But me, I think, family support is what matters, especially to young parents. Because you're not married, tuanze hapo. You're not married. Then, kuna hii perspective ya society. Unajua, society.
African society.
When I pick up, like, it's such a, siji niweke which word, but they're not welcoming it, like, So, parent, I think family is what holds a parent together, a young parent together.
Unasikanga, at the end of the day, you only got family. Hey. But unakanga hivi chini, unawasema, ikuti nasema ni.
Family can be your blood, can be your friends, can be your close friends. Kujuu, ata, in some point, unezapata, there's a parent, and then your friends don't even support you in it. Ama they, you know, they just treat you like, wasame kwa mama. Unaget, like... exactly. It's not like
una form unasikia simuite umuite bobe
yeah analea analea
like nini
exactly ina break self esteem yako even as a person
kama rani ambulisa ba huyu atuwezishi yani huyu ni mzee wewe pia utakuwa baki my guy kuna baki
kuna vako
utajuji so kila mzee yako na TV like unasikia kila kila nyani ama ni kila dogi na siku yake. So, that's the thing. Sikia kwenda shuri.
Amekuwa kila dogi ndo gani tena?
Kila dogi ama ni kila?
Kila nyani.
Kila nyani na siku yake. So, that's the thing. Siku yako Twitter fika. So, support your friends. Friends support friends. Chetu ambia ni
kukweli. It's all about support.
Kwanza sisi youth, friends support your friends.
It's not even financial support. Exactly. Just emotional support.
Acha tu ya phone call tu.
Ama acha visit. Si must upeleke diapers. Because we understand, even us, we don't even have money. So, si ati nakwambia, because now I'm a mom, you have to, every coin you get, you spend it on me. Because we are friends, no.
Time yako itafika. Na mi time yako ikifika, mi nitakuwa nakupigia
simu. If you have the money, why not?
Mi nitakuwa nakupigia simu na kuzuri endelea aje mtu yako aje. At least kwa like,
chakupa advices na tips.
So, young parents, come out. Siogope anything.
Ogope ni wewe pia mimi niliogopa. Wenye wanawaambia nilikuwa hidden.
Mimi bora niko na tembea heads up na post.
But eh wewe ulikuwa so ulikuwa so free about it. Like ilikuwa so adi the first time tulipatana after now I think the last time tulipatana ilikuwa 2018, sio? Eh so tukakuja tena tukapatana 2022. Kwa mat. Alafu namuliza anaenda na niambia ati anaenda kuona mkidi. So kwa mind yangu nilikuwa maybe anaenda kuona maybe family member. Alafu later that day nimetoka class tunapatana tena Ruiru ananiambia alikuwa ametoka kuona mkidi wake. As in alikuwa so free about it. Mpaka nilikuwa like wa okay.
Kuna watu uficha watu. Unaficha mtu ya nini?
Si mtu hii. The trauma behind it is what disturbs. Mimi nakwambia speaking from experience.
Na ukiona friend analeta upuzi ya tumepost mtu ya naza kusema kula e block no class. No kama block kwanza una block kuna mambo ambayo unaambia siku yako itafika una block
tena
and but where are the whips you know
but na kwanga hivyo imagine the trauma is so traumatizing. It's not easy to handle depression, to handle society, to handle neglect, to hata wewe mwenyewe unafaa ku accept una get
alafu tena like that. Ukiwa parent pia wewe usi so unajua tu kuna wale friends obviously wanakuanga judgmental. Sijipeleke kwao.
You cut off people who
cut off some friends, everything
not,
you get.
It can be temporarily, it can be permanent.
Na sasa siku yake ikifika pia mmovoid.
Atakutafuta tu. Atakutafuta.
Pia sikia venye ulisikia. So akikutafuta waambie umesikia venye nilisikia. Ndio hiyo sasa.
Una payback.
So that's the thing.
You can even have like if you feel like you unaweza jitoa kwa watu as in you can just take your time alone, compose yourself, heal yourself, do what you need to do to get back to where you are.
Yeah. Alafu tena there's a question niliona kwa I guess Instagram or ama Twitter, at what age mtu anafaa kupata mtu? Hakuna story ya age hapo.
True.
Kuna story ya age.
Alafu kama utaki kupata mtoto, you know there are contraceptives, there are condoms, there I don't know all that.
Kunezo pills, kunezo vitu, but do not abort.
Mungu atakubariki siku moja na utalia.
Do not abort. Hiyo ni kitu yenye mimi na do not abort.
Hii inakuwa sensitive topic. Very
sensitive. You can do abortion kukose. Upia uende na mtoto pia. Get. Na pia trauma pia itakusumbua. So
kuna wenye wanasemanga ati awasumbulangu nizo staff as in ni kama
so kuna msametoa mara kama 65
na na himsubui
kimwambia nikupigia mbuzi gita
as kuna tu okay Miss G sijai research about stuff like that but kuna post fulani niliona TikTok ilikuwa video about a woman alikuwa anasema anatrai kupata mtu hii sahi na anashindwa but early in her youth alikuwa about like 3 times so ana feel kama zini kama
thank you.
So watu wakaanza kusema sasa so kwa comments watu walikuwa nasema kuna wenye walikuwa na support kuna wenye walikuwa nasema it's because of the abortion sijui now your uterus sijui blah 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 can't hold
and then kuna wenye no apology madam where the whips
alafu kuna wenye wanasema ati it has nothing to do with abortion it's just sijui I don't know
we owe you no apology
this is he says disagree or says he agree
ni mambo ya Mungu
because I don't know nothing about it
uterus zako hiyo hataki kujua you as long as you did abortion the first time the second time the third time eh sasa we enjoy fruits sasa wewe una wewe kuja uni adopt
you too big bana
ndaka namba hapo kwa link kama adopt madam. Yeah, so
we have support abortion kabisa
support na hata kwanza afurahia hata hizi afurahia pati mtu
oh yeah akiwe ni mbaya kwa so heartless
shiriki kongono proper
lakini sengine inabidi
you know hapana hakuna mali inabidi
kuna sasa usema hivyo lakini
but sasa ina depend na situation of course everyone anakuanga scared at the beginning
let
of it
let me tell you something wase wenyewe anakuanga mpangia watu wenu watu acha
watu wenyewe wako married na wako ready as in wale wenye wanakaa wanasema sasa tumefanya tuko na pesa tuko na nyumba tuko ni mtoto tu tunakosa
exactly so
wenyewe anakuanga it's a planned pregnancy
sasa tunasema wako 10% awe nyo na kuangari, wako 10%. So awe ngini na kuangani accident.
Akuna mistakes.
Mistakes.
A mistake, so, an unplanned pregnancy.
Yeah, so ikikami mekam. Mtu hii maybe nataka malete atafungua doors, you get.
Kama wetu alikuja akati wetu.
Wenyu.
Kavunja roho.
Hey. Imetoka vibaya.
Utatafutwa. Mimi nishakuambia utatafutwa.
Imetoka vibaya, but like our children like that the reason as to why we talk about what we talk now.
Exactly. Because kama if it weren't for them, atungekuwa hapa, you get.
Tungekuwa tuki inspire.
But now we are here.
We are educating as we get educated ourselves.
Exactly. Mm-hmm. So, Ziu happened to, no one had planned about story ya mtu iku come. But
Jumto you do what you have hapa, to do though.
Play your part. Exactly.
Do what you have to do.
Yeah, do what you have to do. But I'm training blessing.
But it's not, it's abortion is not an easy way out. It's not a solution to pregnancy as in, kama vile mnasemanga ji solution ya ku, kama umekatwa na kisu solution unaweka band-aid ndio oh na chumvi ama it's not a solution because if you it's not an easy way out assuming leo umejipata in that situation then you abort and then the next time you get yourself into the same situation siyo ndo your easy way out is that so it's not an easy way out so just be careful out there. Super gonorrhea is going around and pregnancy is still. It's not a disease, by the way. Pregnancy is not a disease.
Mimba ifichiki.
Pregnancy is a blessing.
Mimba ifichiki. Mimba na mapenzi ifichiki. So,
vitu mbili uwezi ficha kwa hii dunia.
Mimba na mapenzi. Yana uwezi ficha, my guy. We have some hot topics. We're going to be...
Catching up.
Yuhi likuwa tuku catch up na kuwaonesha that... Ziu happen, utakuwa alive after.
We are still living our lives.
Yeah. So that's
but differently.
Mkono mbili.
Bado ni mbili. Bado tunasoma, bado tuna make pesa. It's not like tumekuwa disabled or something.
Tunakuja kwa parenting trends. Hii sasa hii ndio tukua tunasema sasa. Hii ndio inapewa to pressure huku nje. Parenting trends. So here we come to use of technology. Tuna Google hadi kulea watoto.
We, hizo vitu zinasaidia. Aki, acha ni kushu. Like, I think the first 4 months after tulitoka husi, tukenda home, I think Chloe alikuwa na a bit of rush na homa. Hey! I think blood pressure angu ilikuwa on the rise. Juwa, alafu na Google, nwana it's normal because change of, you know, from the womb now to... environment una Google inaku calm down.
So is it nasema use of technology zingine za ku mislead
true
ikushtue mpaka uone mtu hii ni kuenda anaenda kwa something you get.
Oh, and it's just a normal flu
mtu hii ni homa lakini ushaanza kuambiwa afanye operation.
kuna ingine niliona blocked nose ni sinuses na it's just not sinuses ni juu mtu hii ajui ku blow nose so una do it
on their behalf. Flushable. Niliona kuna ingine niliona. Okay, nikuwa naangalia jana TikTok. Like you flush. Like,
saline water you put and then inatoka.
Inatoka this side.
But inatoka, the easy way out ni unasuck it out yourself.
Oh my goodness.
Acha ni kisho.
Sasa water sema hivyo juu.
Imagine, hata mimi, the first times nilikuwa na hizo vitu nilikuwa like, yuck, how do you... Your baby's mucus.
But
she kind of flu, let me tell you, I was there. I was the first of
but she was sasa ibambi. Ile la baba sasa ukiona TikTok ni ya ku flash. Like
but inatoa everything.
Like you just do the syringe and then you know. Yeah, no,
but you need on big babies because
anafa
kufungua mdomo.
Na
mtoto mdogo aje kufungua mdomo, so you just have to.
But si say Chloe anafungua mdomo.
Yani za ilamba.
I'm kusema, mkijintroduce, hakusema kuna watu gani.
Ah.
Just say, nilishanga Klein nani. Kwanza mi ujoin chapter.
Nilikuambia a beg. Angalia message yako. Na naangalia. But nikoli nilikuambia. I mean kuna baby girl, a cute baby girl.
How old? I'm proud of you.
Ako, how old say? One year, almost 5 months. One, may keep a baby alive for 1 year, 5 months. I'm proud of myself.
Yeah.
Proud of myself. KJ is coming. KJ.
Mini Baba KJ. Kaizen Kani. Joseph. 6 months bouncing baby
boy. Ameanza kuteeth.
Anasumbua proper sai.
Clearly teeth late, ilinipa stress.
Wangu sasa sai ako restless juu because of the cheating and everything.
But anyway, teeth has na colds,
pacifiers, zike kwa mdomo. Hizo vitu nafanya zote. Back to our topics. Thank you for that. Okay, I just knows as
a manager. Manager wetu, ametukumbusha.
Manager ni yanko.
Biganko.
Ni yanko.
Good father.
We go to gender reveal parties. Ndiko nasema hizi vitu itiki it's unnecessary.
Ni pressure.
Nasema if you have the money to enjoy them, enjoy. But gender reveals na kwanga mostly for other people, not for you parents. Sijui hata unaezaenda tu kwa husi useme uambiwe gender yako ya mtoto wako na ni hivyo. But mostly when you are celebrating gender reveals ni wale patiently waiting for a baby boy and then wanapata baby boy. But
na
if wala, you have the money to
wenye,
atuka against it
so long na ndo amekuja sasa kapata. Anyway,
but it's unnecessary for young parents. Why waste money on gender reveals when you can do other things with that money, like invest to get more money.
Thank you
for your child. Invest in your children. But then niliona so these are investments. Hey, you invest as early as 1 month. Una invest on mtoto wako. Hata unajua uko na shule plans, uko na plans za shule za mtoto wako.
Mtoto sana kata somo ya Kenya.
Bas, unaona uko na plans.
Inshallah.
Uko na plans inchala, already. Inchala. You plan ahead.
Niko na maono.
Jamani.
Na maono.
Uko na maono.
Okay.
But it's like that. It's tough to balance. But they balance. How do you balance your normal life from your parent life?
By the way.
How do you do it? I think you're so free that uko freer than me.
And uko freer than you sasa miss baby maziwa.
True.
Okay, miss iko hapo you get. Anyway, as long as the mom is there. Nowadays you are using FaceTiming.
No FaceTime.
Na FaceTime
baby.
Yeah. You are FaceTiming. So, okay. Mchui ako 6 months.
Sasa hata si ameanza kula.
Akinyona kwa simu ana smile. You get. And then una make technical appearance, get maybe twice ama once. You get. Something of that sort. So na pia yenyewe mwacha aki lakini women.
Sasa women wamekufanyia nini?
Wamekufanyia.
Wanapeleka ngatu mbio. Hebu
sema yo woman.
Sijaribu. Don't you dare me.
Sijeke kwa trap hizi jitoa.
Mimi nimeona wengi wenye hawa live na baby daddies.
It's hard. Kombi
ingine proper. So that's the thing.
But life.
But dads are taking over.
Life continues though.
Life continues. Do you agree dads are taking over?
No.
You don't?
Why are they taking over?
I support you. I second you, my brother.
Dads are taking
embrace.
Over.
Embrace. Father, educate me.
Umeshashinda na watoto and everything. Sisi wenye atuko hapo tu every now and then ni FaceTime. Call daddy.
True, wanapenda daddies more.
Hata mtu huyu akigrow.
Our appreciate kwanza, moms.
Jina kwanza yu sema ni maybe baba ama daddy. You get?
Dada.
So.
But moms are everything though. Moms are everything.
Moms are everything.
You can't bring up a baby without a mom. Okay, you can. You can. You can, but 90% mama lazima kwa hapo. You can't do it on your own. Wewe hata wewe sasa ukipewa KJ akiwa 1 month uambiwe sasa mama KJ ameenda. How would you survive?
Ati umezi sita kwa tricky.
You have to try to survive. Hata if you feed formula
enye new fanya.
You don't even know when the baby is hungry. You don't
new fanya kazi
mob. You don't know
and you appreciate it. Mm. You don't take it for granted. You too.
It's not easy. Hey, it's not easy.
It's not an easy stuff.
Na sacrifice your social life for like a year or plus, depending on how healthy your baby is. You sacrifice your friends. Now, yani, you just have to
sacrifice
everything.
Nani alienda wapi?
You don't even have to answer them. You do your thing until you can be able to now come out and say, okay, this happened 2 years ago, 1 year ago.
Fake friends.
Na wenye wata not understand you, they'll have a problem because
exactly
it's not easy. Hata hao wenyewe akifika hiyo point wako like wa ndo maana alidisappear ndo maana
ali hata ukiwa ready kupata mchoi body kwa
hata ukiwa how ready kuna wenye wanasemanga postpartum depression na kujanga to those who are not ready, but I feel like it's everyone how you it's maybe, how your body deals with
example hata maybe ulikuwa umezoea kwenda out wajua body na kutuliza. So ukishapata hiyo ball
ni kutuliza. Mtoto unaweza enda out ukiwa na ball. Mtoto akizaliwa utaenda out sanga.
Mtoto akishazaliwa
utaenda out sanga.
Wewe na outside.
Probably ana feed after kama usiku ana feed after every 2 hours. So analala 2 hours analia na unamfeed unarudi kulala. So hata sleep yako inakuwa cut short to your body just adjusts to it. So unaweza pata after every 2 hours umeamka na ashakuwa mkubwa analala the whole night. So unapata after 2 hours unaamka una check is my baby breathing.
Yeah, kwa sawa una kulala. Mimi connection nishtuanga sana. Ama bebe wenye uru ka ball. Okay, my boy.
Mans.
Mans. Eh, why do you do that?
Question to you. Comment down below.
Because of why? Why do you do that? Wewe ndo unajua tu vizuri.
But most people are scared. It's just the same when ni vile sasa dem uwezi iruka juu kwa ndani yako.
Sasa who may spend same 90% of your time na huyu dem
mnashirikiana kwa ngono
kila saa kila wakati huyu dem atakienda wapi amekwambia everything alafu inafika time huyu ana kama anakuambia kuna bola ndio like
ni kama saa hii for example okay ushaka for example sasa titi dem yako ingia hapa saa hii ndani akwambie babe niko na ball as in what's the first as in yo ni kama switch me flip
tamuliza nani
yanani na wewe as in kuna kwanga na moment of shit kuna ile moment ya so hiyo moment unaweza live in it scared or you can move past it so people opt to stay in it ukisay in it sasa sindo either you abort you unaruka una all that stuff so
usiruke ball titi
na kama mbona niko na kucheza bro.
Achia. Kama alikuwa anakucheza sasa kuna DNA ya 800
kuna home kids
ana mkidini wako mkidini wako
watu alikuwa anakucheza
sasa of course tuta doubt but sasa later
ukishajua mtini wako utamwambia tiju alikuwa anacheza sasa chekeo na DNA nasema mtini wako ama obviously kuna kale ka feeling ka betrayal you get
but sasa kuna kwanga na dad instinct
umeenda umegao huko nje umegao huko nje.
Alafu saa yako anakugawia ndo inaingia. Yako ndo inaingia.
Unakosa kiss
man. Yesiku kosa huko na kiss.
Yesiku ni yako.
Yesiku ni yako shukuru to God.
Yesiku ni yako though.
It happens manzi. So you should just be
embrace it. Don't be shy. Lakini kuna watu wengine wanaogopanga. Okay, kuna unaweza pata kuna mtu mwenye ako sawa nayo. But hako sawa na vile parents wake wako.
Pia parents.
Masimba.
Tu, parents tu kwanza ndo anakuanga. Miara sijui niseme aje. Parents can lead you to depression. Hata tunge tu kweli.
Wana cultivate the fear in you.
Na ndo wamefanya hata watu wengi wakosa talent huku nje.
About that. Mkuru wako ali react aje bro.
I mean, kwa mimi, I kept it low key.
Made how kuchapia au kumsho?
Okay, sikumwambia, sikuenda kachinya tini mwambia, you get. But me, I just delete my own shit. Hivyo tu ndo mwuse ewa.
True.
Yeah, if you...
Atoka na pesa wana deal with the own shit. Atoka na pesa wana deal with the own shit.
Okay, unajua, wenika unajua heat up ito imaji, na heat up inatoa maji. Where are you going to? Utenda hapi?
Sinye inatoa maji, of course.
Uwezi enda kwa hii empty top, so that's the thing.
But imagine babu. If your Roger, parents...
Huh? Tafakari ya babu.
In a related.
Sasa unawala. Sasa uwezishkanisha. Ita petu imaji kusaidi.
Kusaidi.
Thank you. Kwani utachota hewa.
Utaishi hapo ki first up.
Manzi.
But as we've said early, family. Ukipata family mwenye ana accept... Okay, itakuwa ati immediate ati
itakuwa immediate
ati, okay, you're pregnant. Haya, okay, we'll keep no
itakuwa
at first utakuwa utakasirikiwa
ulikuwa umejipanga ndio mtoto hizo maswali zote
itaka ni kama wako in denial and then after some time
they'll be like okay, akwa hapa what's next
okay it's here
Thank you. We do? Thank you very much to those families.
It does a lot. It does a lot. It does a lot. Especially to, okay, I don't know, to dads. It does a lot.
It does a lot to June. At the moment, family takubali. Now I'm kuleza, okay, so what should we do?
Society doesn't matter to you.
Achana as long society. As, neighbors
as long as the people you live with, wako sawa. Jusi ya tisazo utenda uishi maali, alafu mtoto wako takikani ama watu wako in denial, alafu we expect wakusaidie as in, ata not even financially, just to maybe hold the baby for a minute. Juna jua sasa ata mtoto anaboeka ukimshika wewe peke yako kwa nyuma. Yani utapata, the baby's fed, slept, yani ataki tu umshike, nipe mtu mwingine. So,
atachokata na wewe.
Change of hands, change of faces, stuff like that.
Samtu ya anagrow, okay, si faster, but ataanza kuongea mapema.
Na wako different.
Mapema,
wako
you get.
Kama unana,
but mtu yu memfungia tu, ni wewe tu na ye. Jesus,
hauni watu wengine, hauni.
Juhu ya speech yako, speech yako ni shika, shika, you get. But huko ni wacha, amemua wacha, huko amenda, amemua kuja.
Anasikia
watu. Anafusiwa, juhu yu kuja ni nini at a very tender age. Mtu ya nakumbrai.
Anajua no, anajua no ni nisishike hii.
Yeah.
Exactly, so. People around who love you. Ata babies wana detect love.
Sasa inaweza kupatia mtu wangu kukatae, maybe juko na hatred ndani yako, you get.
Ama unaogopa.
Nipatie huyu akubali a smile and everything and you are like, what's happening? What's happening?
Babies are very interesting.
Yeah, alafu young parents eat healthier. Kula tu poa, usikuwe na stress. Kula upate maziwa. Mtoto kule vizuri, mchabi mchabi, unatokea na hivi, una pull up na hivi kwa family gani. Oh my goodness. Nyok.
But as Vinyata nikuwa nasema, family like mom's side ndo wana embracing the, anashinanga na mama most of the time. So unapata anajuana na ma babu na manyanya na na that love ni kama venye tulikuwa tumeenda coast. Wow, it was amazing. My aunties, my uncles, yani ulikuwa una feel the love, unaacha mtoto ana enjoy
anakuwa kuna unyoks
ana jump from one nyanya to another nyanya to a babu
ya badad Orolanga mtu unasikia.
Ni wewe ndio unajua kutumia condom.
Ndio kidogo unasikia. Anaenda anashika kitu unasikia sasa mtoto.
Anafanya nini?
Anatufraza kwa ya. So you're like, chatu tukae.
But it's not the end of life. So it is pretty easy if you accept it at as early as the test.
Acceptance. As early as the test. Chafanya tuyo test, tuwe nye ndio hii. Deal with your
own shit. Unaona kuna kwanga na kama ukicheck kwa ama wanditangu waji social figures, unaona uki study their lives, unaona differently venye huyu ame embrace into motherhood, vile huyu ame embrace, unaona kuna watu wakona their own challenges as well. So unaweza ona tu from early as wakisema we are pregnant. So
I hope umelearn kitu titi. Use protection kama hupo. When you uncle say,
pull out and pray doesn't work. It might work for a few. a few times. Mungu akisema date yako ni May. Atufanya aje itakuwa hiyo May.
So that's the thing. If you're not ready, use contraceptives.
Kuna wengine contraceptives na wabaku yanga. Yo yako ilikuwa imeandikwa kwa the book of God.
Yenye lakini mtu ya kikawa make up.
Abeka uchadu.
Ata msitumie.
Msimsikize uyu.
Msitumie.
Msimsikize.
Yeah. Just prepare yourself for anything. Venye tu unangoja tu God akam.
It is a fun experience, but me says advocate at you plan yourself to be a young parent.
I'm okay celibate.
You can be a parent at any age, but yeah, for a young parent, it comes with its own challenges, which we'll talk about in other episodes and stuff like that. But if you have an opportunity to avoid it. It's yati. Have fun. No, nasemanga? Live your life in your 20s. Live your life.
Wachana lango.
Wachana na unprotected sex.
Lakini mimi naona ukipata mtu ukiwa young, to spend more time na
itakuwa like itakuwa
sai sio ukapata mtu hii
au utakuwa grown up au utakuwa parent to that baby, utakuwa a friend, like you grow together.
Exactly. Huyo mtu hata anakuambia nataka kuenda, hiyo ni advantages. Anakuambia tu kweli, you get, anakushow vitu zote. But ebu fika siji 30, afika 40, wanze kutafuta mtu, utakuwa na bebu mfala. Mzee wetu ni mbulina. Ushaanza kuambiwa ati yote tunaenda siji kesha but gani.
Funny enough about life ni, ukiwa too young, like society, ukiwa too young, wana semanga, you don't have your child when you're too young. Ukiwa too old, bado wanaku...
Yeah, oh, sisikize story ya society. As wana
kukondemn juu. Juu uko too old to get a baby, as in
wanze alafu na jarano kiwa hiyo miaka hiyo ni ile miaka unamwanga mtoto kwa amefanya hivi unakataa sasa hivi ukanyambia mtu wangu amefanya ile ajue is capable huyo na
is capable yeye kwa mzee wangu mtu wako amefanya
unataka kukataa na kwa injinayo the first
thing to a baby is being a friend. Hata ujui what the child is capable of. Akikuficha hata anakufichia white kwa nyumba yeye ni mzuri nje ni
stage. Yeye
utajua aje.
Anatoa kesi nyingine.
Nani? Ryan wangu.
Ndio boto.
Ryan awezi.
Kumbe Ryan ndo guide yuko yendo kusema ile.
Yendo mwenyeji ringleader.
Api ataleta parenting skills.
Oh, na people pia. Na other parents. If you're other parents. Wanitongwa? Other moms, other dads. Especially dads. Dads ndo our embracing the dad side of being a young dad. But if you have experience, other professionals, when you, if you think you are professional in something, you know.
Yeah, so we're going to have more guests.
More non-parent friends as well.
Yeah. It's open to everyone. If you think you can share something, si lazima ukwea tu kwa mtu hii or something.
Uko na opinion, kama uko na opinion, a big opinion. Ukisikia kuna
kitu inakuasha. Kuja.
Takuhost.
Come we put it on the table.
As we said, we educate to get educated. We aim to educate and educate.
Yeah, juu hata kuna mtu anaweza kuwa si parent, but ako na skills, ambako na you get how it should be done. Yeah.
Everybody's opinions matter.
Matters. Thank you. Mwenye pia kwa na mimba kuje mka hapa. Most of you have comfortable seats.
Trio Media wametuhost, by the way. Shout out to them.
Yeah. Tuko na maji ya wageni, tuko na juice ya wageni.
Tuko na soda.
Yeah, so you are welcome all. Yeah. Make sure you subscribe to our YouTube channel. You leave a feedback over there.
Short intro by the ilka catching up, just to introduce what we are doing, we are going to be doing,
and who we are.
Oh yes, true.
Yeah, so that was our main aim for today. Yeah, till next time.
Bye
bye.